yeah. I don't know, I don't know. Asante Mungu kwa zawadi ya maisha, inanitosha kukushukuru. Maana wapo matajiri tumezika, tena wengi ni msururu. Wema na fadhili, uendo kandili, kwako na kimbilia. Sina dawa ya kuniponya nikakaa sawa, ila ni wewe. Ni mimi yule 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 yule, nile kuomba jana vile vile, nimekuja na leo nisikie. Usinichoke mama. Na marafiki nyoka nao wanatanda, na kama ni safari ni kaze mkanda, ili kesho ikilia parapanda, amini wemo. Ulimpa Yakobo upako, ukampa Masanja mkoko. Ikikupendeza kwa wakati wako, do me for me baba, do me for me baba. Nimelia lia inatosha. Nishalia, nishalia, nishalia na kulia. Nishalia, nikalia, nikalia, sasa sitaki tena. Oh, nikalia, nikalia na kulia. Nishalia, nikalia, nishalia, sasa sitaki tena. Kutiatia huruma mbele za watu misitaki. Hey, mana ninae Mungu atanipandisha hadhi. Hey, pumziko la kweli nishapata. Baba ni hudumie huna mipaka.
Ukisema ndio, ni ndio.
We baba we, we baba we. Tukishuka na tuinua, tunapanda, tunavuna, tunalia, inatosha, anatubariki. Ni mimi yule 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 yule, nile kuomba jana vile vile, nimekuja na leo nisikie. Usinichoke mama. Na marafiki nyoka nao wanatanda, na kama ni safari ni kaze mukanda, ili kesho ikilia parapanda, amini wemo. Ukampa Masanja mkoko. Ikikupendeza kwa wakati wako, do me for me baba, do me for me baba. Nishalia, nishalia, nishalia na kulia. Nishalia, nikalia, nikalia, sasa sitaki tena. Oh, nikalia, nikalia na kulia. Nishalia, nikalia, nishalia, sasa sitaki tena. Sitaki kulia lia,
sitaki, sitaki.
Inatosha we,
inatosha we,
inatosha we.